Waambie. Waambie.
Steve.
Heli Mary, pefora sina. Makosa ni mingi masia kanisa ndo sina. Mashetani zina nitaja na majina. Na zingine zina taka nizipeleke dina. Ananipeleka hasara Sarafina. Saya kona mimi atanitoka senye sina. Kwa kifupi neza taka kwa makini. Bataki niacha kwela statingikia kwa akili. Nini fundi yoni senye nime mbao. But she wants more wood yondo anapewa nao. Kila ndume analia uyo ni wangu. Kwetu ndo anaringa uko anacheza nao. Sezi bifa toa kintuli ya nyake. Niko mboka daily mina saka pake. Kila jembe anakulima kama shake. Ato kintoka na jitambo kichampe. Sezi bifa toa kintuli ya nyake. Niko mboka daily mina saka pake. Kila jembe anakulima kama shake. Ato kintoka na jitambo kichampe. Niko locked kakifuli menyeshewa. Kiburi nafanya mindo siezi nyenyekea. Bado wako shocked nimeweka high voltage. Mirista zinafanya niwashika za kihosted. Overdose wezi dose bila dosage. Mzazi aliuza ngombe ndo peleke ngombe college. Real role model. Neza ka inspire watu walitoka stone age. Wow. Stay my bitch kasi mdufo kwa bitch. Stay my snitch wanipiane kwa mabeast. Nini king labda nsakwe na McQueen. Tuko fully rich sani ganji koko akia. Stay my bitch kasi mdufo kwa bitch. Stay my snitch wanipiane kwa mabeast. Nini king labda nsakwe na McQueen. Tuko fully rich sani ganji koko akili. Swezi beef atuwa kintuli ya nyake. Niko mboka daily mina saka pake. Kila jembe anakulima kama shake. Ato kintoka na jitambo kichampe. Swezi beef atuwa kintuli ya nyake. Niko mboka daily mina saka pake. Kila jembe anakulima kama shake. Ato kintoka na jitambo kichampe.